Canvas Records.
Oh my god.
Wow, wow, wow. Another andem. Suda. Deep CG. Wow, 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 wow. Hey girl. Girl, let me dive in on your warm weaver. Ninyo asali ama maziwa. Kiona na oga ni memwagiwa. Wow, wow, wow. Hey girl. No kwanga fine hauna maringo. Forever nice and you're so simple. Nakula kichwa ni kuwai shingo. Ay ay ay. Cause she's a water park. Yeye ndo amefanya niwe Aquaman. I can swim over land and sea. Keep you close cause you're on demand. Wow wow wow. I know what you want. Privacy and a master key. Friendly face you can sit upon. When you're traversing over Babylon. Oi. Yeah. Uli cheza na tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumber. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumber. Piga namba, piga namba, piga namba ya plumber. Piga namba, piga namba, piga namba ya plumber. Uli cheza na tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumber. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumber. Piga namba, piga namba, piga namba ya plumber. Baby piga namba, piga namba, piga namba ya plumber.
Subira lecha vuta heri, squeeze ya navuta gabangi. Inakona ndina flani bana muta mani. Ni tam na ni tam chungulia kwa mbali. Ntekujia mwenyewe kuna shugli stumanangi. 07 baka 97 ukide kutoka njeve. Yondo namba ya the plumber. Wewe nitaje tupigeka sheshe na sheshe kibeshte. Na maji pia tukate na wewe. Nataka machampo ngendani wakidance. Neza shuka na madam kama ntapata kichance. Kenza kutoka bella jwangi kurilaxa. Nataka tu nataka na nataka tu the nyash. I lay the pipe well, you release the waters. Leg shake, mbaka sauta choka. Nongeza pesi, miche miminta oga. Mini lit kama sosi fike kwanza ngoja.
Yeah, ulicheza na tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumber. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumber. Piga namba, piga namba, piga namba ya plumber. Na piga namba, na piga namba, na piga namba ya plumber. Ulicheza na tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumber. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumber. Na piga namba, na piga namba, na piga namba ya plumber. Baby piga namba, piga namba, piga namba ya plumber.